kommt.
Umeatimba umengiacha kiki hakuna mswalie mtume verse mimba usinywe pituni zalie wa kiume maana ushakosea masharti ya kuoga wewe umemeza
sauna niweza wewe
kinyau nyau kikia cha pweza unatangazia unaugwadu na unajua uko hedhi wewe vipi babu hanithi siwezi hawa wachambuzi chenga tuliwafundisha kunyoma leo ana akili mnembe tu anatufundisha kungua mabiu nani mwalea marapo juzi nkafuta kama wamevunja ungo wamebalele wananyonga na nyaa so akini this sijali takataka piska raskari cross nifunge kwa utosi au tiktaka vesi mkunga nazalisha kila mada niwafunga kirumba kija mkokwani ndo kama gaza ananjua kimbunga msasani wevunga unijui brother nilianza na dunga kabla na really na j mada mini namba mbili upande shufo upande tasa kija uje kwa kili kosea pusha uziwe skanka demu wako chizi bruto wauni wanapigia kwa free unamweka dp wana wanaeka d kwenye p mount kenya luguru meru miniko mount everest ives misa shukuru tuleni ekaris ogopa watu ujinusuru wengi chatu stop kadi tatu sije ni dhuru anarocha
titi uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti wambia ni nubu wasigombanie maiti mtazika tasafirisha titi madaro
wanajua baba yao ndo mzazi the wrong rende the wrong daddy na control kichele kado ketia John Buddy kifinance nimewashinda they won't judge me you don't call yona shindani na Don Jazzy na zoza kwa teliza nyumba na kusema kweli nyusku makama tapeli wa unga upper rank kama gavelia meumbwa hell mary sezi medi na mboge na imba singeli kwa bumba na manifesto ni set goals panaona kuna opa na ni presto ni let go and I track on each other my dress code Illmatic, you niggas couldn't mess with the S code I'm like years ahead of these boys who want flex your lifetime savings I bag it on one check I told her to get low she proceeded to undress but then how would you know when you're only rapping for one sex unafraisha machaji wa bezi enu what you serve is predictable mina za guest menu kwa fist fight mki pull up na tuvisu mina display black belt na jujitsu
titi uni mtiti wafalme wamefika msigombani Kiti, wambia ni nubu wasigomba ni maiti Mtazika, tasafirisha Titi Madaro
Yeah Striker, na cheka na nyavu ni tekolo mwani Nikiwa zenju tanikuta niko foro zani Sina kapo niko single yani Solomon Jambazi kuwa rapu kwa pinzani Nite boro yani school of thought notes Yeah, hamtoshi kwenye buyu wa shamba mtavaa crocs Hii ni kavu bila socks Ukisikiza kaswende, haitibu wazuma kunywe docs Nikitoa kanda mseto yue na sambaza mararia Daktari mento haunitibu mi bakteria Nyuki wengi na maliza ya masaria Kinikuta na peace yue ni kingdom one Mali, hii ni black belt Kivua shatu ujue na black vest Nikenda banki basi mkononi na black check Drip check Kama mavazi ujue ni deep set Tukizipata utatukuta kwenye black
check Titi Uni mtiti wafalme wamefika msigombanie kiti Wambia ni nubu wasigombanie maiti Mtazika tasafirisha Titi Madaro Mtau msikatize cheze nuko kwenu Njeni chakula naona kwenye menu Watoto wakule ya 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 tete
Paradise Music
Bingo Beats